studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Altinere ɗiɗi lewru octobre jeena yamde sokirde studio Tamani oɗo wattu goto wodi dow radio Isaber miɗen tawa ele maison de la presse ɗo Bamako ɗo jottinono ɗo kabaruji ɗi yumaro way galo kanko Salim Diora won to ɓoggi jamɗe to sakiraɓo compétite wide armé france no dirteɗo barkane ɓe gaɗi lugaji le cuuɗi ɗiɗi le ngal luure kidal nde wakkande min noddiɓe nde ɓe jaaɓa e gonɗiɗe ɗiɗo kabaruji ka seediɓe gonɓe le ngal luure nde kolli tiwiɗ won yimɓele jaati nangaɓe jamare wonde to kuwakuru to iɗum le cercle jenne iɗum woɗɗiri mutti ko yata kilogaji capanɗe nayyi e joyyi holli tan welle balɗe jaɓɓinoɗe funoɓe kani yaltirde le ngal luure nde kañanoɓe natiri iɗum tiɗiriɓe sanne saabi de yimɓele joni kaɓore pli ngal luure nde tawede wiide wayde jaam e deƴaran woodi heɓude sembe leyi ɗum woni laamu jenno e maggal muɗum ɗu e tawede fo jihoɓe ɗi woyde kaye fiji ɓe an gonde e yaade toon seeɗa seeɗa le majjum kamɓe laamiɓe ɗiɗo golleji ɓe mbiyaɓe jeeli le ko warata koɓe puɗɗir toon golleji mabɓe kawri tan jowi ngal dow jaam e deƴere le lefol mayoranewo ngol ɗum timmi ɗum woni le yontere ƴaɓɓinoon nde to seguto yimɓele hewɓe kañum ji hawritode le ngal ɗo kawrtal ko woni fana muɗum faɓe ƴeyal hon laamu o kañum yimɓele ɓe kani hollidirde sikiraɓe ɗi wonono sembe kabaruji ɗi min jogini oɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade armé france noddirteɗo barkane holli tawede ɓe gaɗi lugaji ɗum woni le cuuɗi ɗiɗi fewde e le ngal luure kidal nde alan ƴaɓɓinoɗo o jamare seedi nde kolliti wiide ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi jon jawdi goto ɗum woni arsukunte kañum jeeyi ɗiɗo cuuɗi jaati le majjum ɓe nangui toon yimɓele fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sekou
ana tiiɗi andude si imadraji ɗi sollo saɓe leydi france gaɗi beeten law ñande alan nde nder galleji kidankoɓe ka e lewi neɗɗo goto gonɗo to kidal toon mo studio Tamani noddi imadraji ɗi gaɗi wattu 2h jamma solasaɓe leydi france ɓe natoyi nder galleji ɗiɗi jon jawdi mbiyeteɗo Mouhamadou Agrissa mo ngallure kidal kokoji e damɗe foof kelama nder ɗiɗo imadraji ɗi mobilaji kuɓɓama yimɓele heɓɓe ana mabɓe jon galleji ɗiɗɗe naati e juuɗe wattu juuɗo anatiɗe andude so tawi won keddiɓe e oɗo kabaru o won kidankoɓe takiɓe ƴiƴam nder ɗiɗo nokkuji ko wonno immaɗe muɗum tama yo nder golleji mabɓe haɓugol terroriste en yo lamdiɗi jaabuji mum keɓaka fe wattu joni o
won neɗɗo goto le ngal luure kidal nde holli tiwiɗe wattu ɗiɗi yamde armé france o fuɗɗi ɗiɗo golleji le majjundu ɓe mbi yimɓele kewɓe gooni nangaɓe toon keɗe goto to kidal to ko sifi dow hen
hanke wattu 2h ɗum waɗi neɗɗo goto barmi hen yimɓele joyandun cuutama nayyi e ɓeɗo yimɓele ka garti goto ko ana heddi fa hande e junggo sollasaɓe fedde barkanɓe nden no kabaruji ɗimin keeɓi ɗi kudditi ɗum jongoka dun mobilaji ɗiɗi kuɓɓama mobilaji civil en dillere marfi foof min nalayi ɓe nangui yimɓele ɓe kuɓɓi mobilaji kaka yoga dun no gonno e ɗiɗo mobilaji ɗi
wakkande min nodduno armé france o yimɓele mabɓe gomɓe fato ñaminato le leydi tchad ɓe kolli tiwide kamɓe wala fo koɓe andini ɗiɗo kabaruji sikiraɓe so gabbi dow bemal ame ande ngal oɗo mbawni tirton mijoji moɗon no noddimi dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi wattu joni o jamare wonde leyi nokku noddirteɗo kuwakuru iɗum le cercle jenno ɗum woɗɗiri ngal luure muttinde ko yata kilogaji capanɗe nayyi e joyyi ɓe kolli tiwide yimɓele joyen kaɓorde kañum en pili ngal luure nde fan gondi e donnude toon saria le majjum oɗo nokku goto ɗum woni bateau moɓe noddita comav o won yimɓele paliɓe ɗum le oɗo nokku yontere ƴaɓɓinoon nde jamare wonde le ngal luure nde kolli tiwide ila jonte ñalawma hannden o ɓe keɓata yaltude le ngal luure noɓe jiɗiri soɓe nata do tawi ɓe jogui tiɗallaji mawɗi saabi de yimɓele joyen kaɓore ɓe kañum en pili oɗo nokku keɗe goto ko sifi dow hen tokku wakuru toddo foccitago ousmane ali bouli
joom en kaɓorɗe dammini kuwakuru hakkille mabɓe so palake yimɓe kuwakuru yaltude le gendi ndi fuu jaɓan wadde koɓe mbi yo ɗum gendi gondi hakkudere maayo ko natta le gendi ndi fuu pinasiji e batoji gaddata tatteji wuro ngo fuu ladde cukkunde woodi ley ladde nde woni ko joom en kaɓorɗe ɓe cuuɗoto e palake laana fuu nadde na yaltude le gendi ndi jaago fuu wawa waɗe ɗon joni keñen neban walano le gendi kuwakuru ndi fuu mono fuu hande ley ko resuno tan wuuri dow mum yimɓe kuwakuru n tampi sanne ɗo gonɗen joni ɗo fay soldat si e mali wonɓe le gendi ndi fa ndena yimɓe wuro ngo ana jogui tiɗallaji hande saabu ɓen cuuɗiɓe noon neno soldat si en ɓe fa jeeya jiyoɓe kaɓɓe mabɓe ana tiiɗi ɗum ɓe neno kabaru mum ana tiiɗi sanne hande yimɓe kuwakuru ana gonile wembere
nyalawma keedinaado kabaru kayi fiijile adnaara allando fu dum yambinaama to jenneto tawede wiide wayde jam e deedirana wonde hebude sembe leende don gallure fu be kollitiidi yimbeele jeewobe kayi fiijibana gondi e yaade ton le majjum kambe laamibe dido golleji be mbili ko warata ko be jeli golleji mabbe di puddita ton keedema kon kuno dotte do Musa no Mori Jabati o kanko laami hono kabaruji fina tawa to jenneto ko musifido hen do fotti tango Muhammadu Samaseku
kabaru turisi ya kuto jine tono na hedi hendu nabali turisi chakito mwenjimi ele gole ama kabaru mwuduntu jine tono wajimbele ido jayabe lady Italy anawara leuru woturu hande melamdibe waidi ndena wetaware fufutama ebe peliti warre ujanda do bekuliti wide kabaru waidi ndena guo ndarumijo yimbele nguni ndono yu kabaru jikanti ilisane idihulta wide yimbele anajidifa hande warre ujanda do jewe idu tunu kalaku unifinata wa jane ndoko be kabaru jibe lati sababu turisi embe kuli warre sabi kabaruji yoga di kokata ngana gonga idum hulna fali yimbele leedi mali jibe yaade tunbe denno mi wiltima sanne odo kabaru hultan jamonde tan wiide debo jogo holare der turusiya ku to jennetun be ngada dum ima daraji sabi ndena tan wudi to jennetun wati jun o hakke lotali ju sappo e joyi ngodi mbawdi bismude fay yimbele teddube
même les grandes personnalités
nyaloma kede nado kabaru jam e dedere dido golleji miccite den wiide den gondi e jokkitede dum wonon lele fol mayorane ngo fu e mangal mudi dum gudno e jokkite to seguto le majjum yimbele dunke en dinaji be kanye gonde wottude koyde mudi fa jewto yalla hono jam e deedere hani wartirde le leedi malindi de kawrtangal wadanno le yonter jabbinonde to seguto yimbele hewbe kanye iwri le region ngaji di fu kanye le ngalure pamokonde kambe lanni be ngal do kawtal be bi dum wadan sababu so jamare de kanye laamu o kolindiro kedemo ko kono docteur Khalifa Touro le fedde ho conseil islamique de gollata ko mo sifido hen do fattitango Muhammadu Samaseku
on jeli yukartal ngal wada to segutun yala yimbe le hewbe ana tawe hen denno bangal mudun mi bammi gura yoga der nukku segu nukkuji dande mayo no hen muni pe no hen to mi nyaduna hen nukkuji kerondirde e leedi Burkina do jarin kobe na ngada brandaji kewdi denno hanno mi keba mi joji yimbe le dido nukkuji di fuf wona fe hunde yafunde sabi hewbe mabbe na kula be kula halde mi joji mabbe hakika bangal gidali ngudirdi kambe kay jikibe fuf lam leedi mali on non kajabe lam one ngalatun denno denna fufol nabbe der dido nukuji feso martini kumpa kabaru bonandaji kandi wadede kabitibe be boyan ngotagitun bangi goddo dun basiji hakunde marobe ndemobe nawudi nafa buddo fu febede e ngaldo kawtalgal ko yimbele milno jegitabe fe ngodirbe region segu kiloji temede temede nodde halaji mu an kittine der nyaruma kurro la hokkabe holare mawde feso be dulla foratiji gondi hen sabe be tajiru wiide se be rutuke der nukuji mabbe di on newata fu hakune mabbe e jari ko be
pa la parbel
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grab de yeho yallo hodon ne le region ngaji meden di e puddiran do banamba do kabaru jewtade yubbo inde wona yimbele kanbe wotade be holitade dum fu ittama dum le mer ngaji jene gondi laamu banamba o koni fana mudu faabe jewto yalla yimbele be hono kaani ko distitirade dum woni le ko warata ko be jewto cagal mudon do hono yimbele kanbe ittede yubbo inde be ben fur itte di do golleji ngaran jukite to faali chapantete go lewru decembre so wuruta ngardan faado seguro be kollitiwde kappo goddo tobe ballirama ko yata uyna sappo kayeji wakande dido golleji ngadanonde sarabe sukabe jangobe an gonno ton kan yimbele janginobe ko nandi e mudun kanko merse go holitiwdun latto sababu wattu jonono kabaru jande han yardo yeso le ngalure segunde wuruta ngaran timminire faado kati do wono fedde deb noddita jinna dogon fedde haabe wonde le leedi meden di be ngadi kawrtal mabbe aswer debbe nonde to kati to be jewto wattu jono yalla hono jallinyol haado ngol han hebirde yirwere tiagal mududdu be mbibe ngaram be totta hakkilaji mabbe no jam e deejer hani wartidi le leedi madindi fu e mangal mudum sekirab do kadi te nyalo mo hande kabaruji meden di min jewto on sanne hedaade heejju jamme hollitindi wi wattu jono min keedi dum woni min jewti yimbele keedi be meli laamu korombana o fu e mangal mudum ka fa hande kedde hedaade honna andir don no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam